Ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero o te wā nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi, kua puta he whakatau whakamutunga i ngā kai whakahaere i te mira rākau o Norse Gog i Kawerau, me te aha e hara i te whakatau pai, arā ka kati te mira nei a te mutunga o tēnei marama. Huri rawa ake ki te kaupapa Tini Whetū e whakarewahia i ngā rā tata nei, ai tai atu te premia me tahi o ngā minita whai mana o te kā wanatanga ki te whakarewatanga, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua puta he whakatau whakamutunga i ngā kai whakahaere i te mira rākau o Norske Skog i Kawerau, me te aha e hara i te whakatau pai, arā ka kati te mira nei a te mutunga o tēnei marama, ā ko tahirau ono te kau tūranga mahi ka kore hāhā. Hei tā Norske Skog, nā te mimiti haere tanga o te hia hia ki te pepa, nā te mea kei te ipurangi te maha o ngā kōrero i nai nei, ā nā te tainga mai hoki o te mate kō fiori ki tō tātou ao i pēnei ai te whakatau. Hei tā te ngai mo te uniana kaimahi a Tāne Phillips, te rāpea ko te whakaaro ia i aia nei ke whakamahia ngā whare me te whenua i reira Norse Gog e tūanei ngā wā o mua ki te whakarewa i tētahi momo umanga hō, Pakihi hō rānei. Hei tā te premia a Jacinda Ardern, he mea tino kino tēnei mo te hapori o Kawerau, tai atura hoki ki ngā whānau o ngā kaimahi, a katahuri te kāwanatanga ki te tautoko i a rātau i roto i tēnei wā tino uaua. No te tau 1995 i tūwhera tuatahi mai ai te mira nei, ā neke atu i te 1995 tana pepa, kua puta i taua mira mai taua wā moroki nei. Nai tai atu te premia me tahi o ngā minita whai mana, rā ki te whakarewatanga o te kaupapa Tini Whetū i ngā rā tata nei. He kaupapa ia tēnei, hei āwhina i o tātou whānau, anei rā apini henare minita tuarua i ngā take hauora.
Hei ngātahi mātau o te puni kōkiri o whānau ora, o mea o Oranga Tamariki me ACC. Kia kite atu, ko wai mā ngā whānau e āhua raru ana i tēnei wā, mehe mea e haere ana ki runga i tō rātau huarahi, kāre e kore kariru mai wā rātau Tamariki ki mea Oranga Tamariki. Ko te hiahia kia tiki nātu au a whānau, me te noho ngātahi, me te kōrero tahi, me te āwhina atu i a rātou kia kaua rātou e takakitehi. Nō reire, he kaupapa pai, he kaupapa e tino tautoko ana e te premia.
Hei tā Rāwiri Waititi o te rōpū tōranga pū Māori, e tika ana kia whakatūria he momo uepū a whakatefatefa, kā whakatefatefa nei i te kaikiritanga i roto i te manatū pirihimana mai rāno mohoa noa nei. Hei tā Rāwiri Waititi i tuku amuamu o kawa rāwa ko Debbie Ngārewa Peka o te rōpū tōranga pū Māori i ngā rā tata nei e pāna ki tētahi āhuatanga kaikiri, engari anō nei kāre heaha ki ngā pirihimana, anei rā a Rāwiri Waititi.
Tau ke whakatūngia tētahi rōpū, ki Wāinganui te pirihimana, te NZSIS, kia mahi tahi ki te whakātuhia mai i te iwi kaikiri ngā white supremacists nei, me wā rātau aro ki te iwi Māori, ki te tangata whino o Aotearoa nei. Me mahi tahi, me te mea hoki, me whakātuhia mai, me reporta mai i te arangatanga mai o tēnei taniwha, te kaikiri i roto i a Pākehā i tēnei wā. No te mea ko rātau ngā mea, i roto i ngā tau maha, i roto i ngā tau tata nei, ko rātau ngā mea patu nei i te iwi mangumangu pērā no i a mātau te iwi Māori.
Ko Puanga te Whetū e tohu ana i te mātahi o te tau i roto i ngā iwi o Taranaki o Tira, ngā iwi o te tai hauāru o Tika a Māui, anei rā a Emily Bailey o Taranaki.
Wā pai hoki ki te noho piri, ki ngā whanaunga, ki te wānanga, ki te whakawhiti kōrero, whakaharatau na waiata, runga i ngā pūrākau, ngā tūpuna, ira momo me, he wā pai ki te whakatā, ki te noho tata. Ki te maumahara e era whanaunga ko wehi atu ki te pō. He wā ora.
E whai ake nei e te iwi ko ngā tai pitupito hā kinekina.
Tune in to Dal Husband every Monday morning from 10 o'clock on Pāki Waha. Current affairs from a Māori perspective in English, here on Wātea, every Monday morning and repeated on Monday night, or listen to Pāki Waha on the go at wateanews.com.
E tūmeke tonu ana etahi I te nui o te toanga o ngā New South Wales Blues I te State of Origin tuatahi I tēnei wiki, a neira a pōtaka maipi me ona whakaaro ki tēnei kaupapa.
Atu I ngā kai tautoko riki nei I whakawhaiti mai te ao ki te riki mō ngā wiki e toru o te tau ko te State of Origin tērā, ko te tuakana ki te taina ki te tuakana, ngā kahurangi ki tēnei mea te whero.
Ai marika te ika a te ati ko Queensland tērā, anā ko ia kei te whiti tērā ki runga ia New South Wales I tēnei wā, ko te reanga hō hoki o te kapo New South Wales e hoama whakahirahira ana rātou I roto I te tākoro tuatahi I te wiki nei. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.